Let's go on the beat.
Hey yo yo, rock it, Mr. Melody, the garden killer.
I see you.
60 number tower.
Hey yo, Kenny.
Hi baby, say hi now. Pa kama sampalo, nako ni bahaya. Taka maupo obyo, kukusa mishai. Masala na matende na nisa say hi.
Hivi muda gani umeumbwa? Mbona shoki kupenda? Mi kwako nimesarenda, wengine siwazi kwenda. Mi kwako bebendela, kama upepo nitakuja ulipo. Nipo razini fungwe jera, sipo tayari kukosa penzi lako. Umenipenda mi imi msela, na mazaifu yangu na gubu langu. Hata kama sina salio, uwachi kunipenda baby. Upo peke yako hauna mwenzio, siniache mimi. Penzi banana pini usiwape wale, nkupeleke nyumbani kwa mama tandare. Hata kisema kipija kelele, watasema mchana usikwa karare. Na basi usinichore, siwe kama wale. Hawapendi tuwe na furaha, wanapiga nere. Tusisonge mbele, ni ayao tukose furaha. Basi baki na mimi baby, sije nipiga chini baby. Sa wengine wanini baby, wendo na pawane. Asa baki na mimi baby, sije nipiga chini baby. Sa wengine wanini baby, saki tugombane.
Baby say hi now, fata basampalo, nako ni bahai. Hata kama upo ovyo, punguza nishai. Masala na madende na nyumba say hi yo. Hi baby say hi now, fata basampalo, nako ni bahai. Hata kama upo ovyo, punguza nishai. Masala na madende na nyumba say hi yo. Nimekubali nimekonda kwa penzi lako, sijakata. Hawalali wanaponda, kumbe mimi ni wako, unanipara.
Sijazuia shida, doma na sinaga wasiwasi. Inshallah nasubiri mida, tuchape ndoa ya mwendo kasi.
Nipe, 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 nipe nionje. Nipe japo kapunje, nipe nyama nionje.
Watazusha mengi ya uongo, ukasirike uniache. Mama si umependa boga, basi penda na uwalake. Wasopenda penzi ni wengi, wanotupenda ni wachache. Mama uchungu wa kahawa, huo ndiyo utamu wake. Hiyo yako misamba kwa bedi, mindo inanimaliza. Achana na mashoga makuwadi, sije nikakupoteza. Na basi usinichore, siwe kama wale. Hawapendi tuwe na furaha, wanapiga ndere. Tusisonge mbele, ni ayao tukose furaha. Na mimi baby, sije nipiga chini baby. Sa wengine wanini baby, wendo na pawane. Asabaki na mimi baby, sije nipiga chini baby. Sa wengine wanini baby, saki tugombane.
Baby say hi now, mbata basampalo, nako ni bahai. Hata kama upo ovyo, punguza nishai. Masala na madende na nyumba say hi yo. Hi baby say hi now, mbata basampalo, nako ni bahai. Hata kama upo ovyo, punguza nishai. Masala na madende na nyumba say hi.
Awipo jui, akila mtu wachafuzake, nikila chafuzangu sasa. Inakubali sana, respecti sana, supporta Gagarino. Na mwanangu Poso Genius, na mjomba show me.
Yomba kage
na Alvaro Moloko, mwanangu di kopa za bloni. Nisalime mashato Sumaia, Zungu Taira, Zungu Ijui, na dogi mzwa Shebele. Mwanangu wa kiutu Justini Bamba, na meneja Lalana Mari Bandom, na mwanangu wa Kruazaki, na Fei Toto Togo Buda, Tengo Mapilau Sosi Msafi. Mwanangu Mtandao na Dula Dugwa Shbabing, Chami Skuoni Chami, na Sele Paua. Acha kusema sema, unanuna wewe.